kure pikirde e ko tusirte barmi hon dun e nandore mudun wonno tundiji paddeteede le cuudi doktoro tawene di tundiji cawriraadi kollitaama wede ana boni haawalu kanon cuudi doktoro yogaaji kollitiwide ana gad e bodde mubben fu dow kabaru wutugol di tundiji leedin ana hena suudu doktoro CCRF yuwaru madam wolgem umu wolgem yo kumuni da golle mudun leendu suudu doktoro
wakati be ambu faranyo konka
meden kawntuna di kulleji bamde bete faataade suu faataade kiitiide kubelinga fe damudun nyamat ko won ton mede yippadum yalla parti sukabe mema di kulleji hone mes nanan mudun kuna to sabe bari minabe le yontere fu yimbe haltam di kulleji ana sumat e mes nanan mudun
alere be takaka take kubel bado be amba jenuri kono
fay etawede be ngada e bodde mabbe fu yalla nuko o ana laba suudu doktoro ndu ana jogiti allaji yogaji bangal tundeji dun ko mimsi o kumuni golle mudun
digu folo folo ere jume
nawbe ko heewi ana wadda cugal pomore jumum e to sabe hanne sumet hanne wato haile menen doktoro men yalla patde mesela nanan mudum tewtina suraben ti allaji le cu doktoro ida to sabe hanne so wakti fu sumet tilken e de kure nanan mudum mede korintnabe homa fu an hanne wadda du golal mudum
dun ana holla wide nyande fu beddo cuudi doktoro di ana jaltina tundeji kewdi le suudu doktoro yoroso won dabreji bamadi no di tundeji mbutirte dun holliti en wide horejo kumini do cinam du suudu doktoro e wi bayri denum ti dal gondo do di tundeji ana fawi do suugol
nono déchets ne se retrouve pas dans
menen kaki amen golleda kiddi tipataken nuko hebaado fu mi samme fi dabreji honono hebtan mobira di kulleji nanan mudun mi won sifa nyamada tati go mudun manaji amen kiddi golledaade yoga e mudun reb an wa bamde dum huntra haaji mudun ga yoga e majji antun me tippan dum le poubelle ngaji yoga e majji hono chafaaje kidde ka e mes nanan mudun di kay sumaten watti fu mame asa gayga me watta dun leedi me won jaati yimbe halfam di golleji watti fu kambe ko sumata de mes nanan
est chargé spécialisé dans la destruction de ces déchets.
Politangoji bangal hawalu dun wadan fa jamare de famator raji gondi do majjun do wonno ko holite himbe yogabe be millandi wombe kay sigas e bamako
amanavi il faut d'abord
mi emira dan jamar an han famtina de mudun gel be leedi lobbo fu ana watta hajile e memude isa singaji chafaje kay metel nanan mudun do datidi watti fu so e yidun meda han noddo docteur en be holito den yalla be an heba suba dum yewana mudurta dum sabbi dum won ko teji sanne ko naari bangal hawaluji sab e chafaje godde nanan mudun ana wa hewtne yimbe yogabe nyablaaji goddi di sifa mun andaga no wana hono ko jaati di manaji kiddi e nanal mudun fu an han mobede pati neddo hewta
dum cela doit être bien conservé
di tundi ji mudute nabbe le cuudi doktoro goddi fa ciume ana hani wadere no de nagu hebirte woni ko holliti wiide humani be hawalu e be darta du e darani be di golleji tinno teddina sariyaji kuncanaade hore bangal mun adama sambu sisugo andindo kabaru hawalu
ki dai yawar
poubelle ngaji ana han yoppede nukkuji de fu yalla de mesel tufrade kidde nanan mudun kan e carton ngaji chafaje ana ba wattele mudun mobe gaza yewi hande le cu docteur meden kewde di poubelle ngaji wala ton tofon sa ye fe watti sum happondiri e nyamarde mede tippedo tedde la mawd ana le mudun ko naari bangal hebude jaati mobladi ko wawta tippe nukkuji yogaaji yoga du halfam di golleji ana duppa de kulle nanan mudun bangi galleji jamare li gendini
cœur des habitations
do kadune e yewtere kalen hala hawande handen ko mohammed baba kunta wani en holli e yentere warade fa ngatte yewtere wonde